Trendybeats.com.
Conde boy call me number one. So much money in the bank, man. All them girls, they call me honey. Only your love can turn me to a madman.
Leo nakuto, to, to. Nakutoa kwenu je kwangu. Nina hamu ya kuto, to, to. Kutoa mahari uwe wangu. Sema unakuja sanga pia makwenu mesha katazwa. Saidi kichwa ntamweka wapi na mkongo nisha mpakaza. Hiyo mitungi ndo usiseme utakuna utasaza. Kama pesa ndo zipo nyingi kuzigawa nimesha anza. Kwa undi sadaka lawe.
Amina.
Amunye kupata.
Apate.
Ye mwenye kukosa.
Akose.
E kuku gani.
Weupe.
Asadaka lawe.
Amina.
Na mwenye kupata.
Kukosa
akose akuku gani. Leo nataka kukuto
sito sito auti.
Nina hamu ya kuto
sito
kutoka na wewe. Jiandae leo na kuto
sito sito auti.
Nina hamu ya kuto
sito
kutoka na wewe.
Yebo. All the boys they gonna talk about me. Taba fana bafu no talk fana me. The boys want my number. They heard I'm the number one salty honey.
Music on trendybeats.com.